agaasimaha v o a da amanda bennett waxay marka hore ka hadashay ahmiyadda xorriyadda saxaafadda.
You know, here in the United States, we say that it's not an accident that freedom of the press is the First Amendment of the Constitution because
waxay tidhi halkan gudaha Mareykanka waxaan dhahnaa ma ahayn wax si kama ah u dhacay in xorriyadda saxaafadda laga dhigay isbeddelkii ugu horreeyay ee dastuurka, sababtoo ah ilaa aad ka helayso saxaafad xor ah oo si madax bannaan dadka u siin karta macluumaad, ma heli kartid bulsho dimuqraadi ah. Eeg dunidu waxaa ka dhacayo, tusaale ahaan dowladaha qaar marka ay bohol ku dhacaan ama ay samaynayaan wax aysan dadkooda raalli ka ahayn, ama marka ay dhacayaan afgembiyada iyo doorashooyinka lagu tartamo, inta badan waa xilliyada ay afka xidhaan warbaahinta xorta ah. Marka maxay tahay sababta? Sababta ayaa ah in ay dowladuhu xaqiiqsadaan in xogtu ay awood tahay. Marka ay dadkuna helaan awoodda warbaahinta, waxaa dhacaysa in ay dheeli tiraan awoodda dowladda. Sidaasi daraaddeed, hoggaamiyaasha waxay xidhaan warbaahinta si ay u ilaashadaan xukunkooda. Agaasimaha v o a da waxay sheegtay in wariyayaasha ka howlgala dalalka dunida oo ay ku jiraan kuwa v o a da uga soo warramay adduunyada oo dhan ay wajahaan khatar dhinacyo badan uga imanaysa.
It's very dangerous because they face we just had a journalist killed last year in Somalia by a
waxay tidhi waa arrin khatar ah sababtoo ah wariyayaasha ayaa wajahaya dhibaato. Sanadkii hore wariye ka tirsan v o a da ayaa lagu dilay Soomaaliya, gaari ayaa ku aqarxay xilli uu soo tabinayay warbixin. Marka wariyayaasha waxa ay wajahayaan khatar, sida khatarta guud ee haysata bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin, tusaale ahaan weerarada ama qaraxyada ka dhaca meelaha caamka ah. Waxaa kale oo ay wajahayaan weeraro ay suurtagal tahay in iyaga si gaar ah loogu bartilmaameedsado oo kaga yimaada dad aanan rabin wararka ay soo tabinayaan. Dhacdooyinka ka dhanka ah wariyayaasha ee aan hadda ku aragno adduunyada waxaa ka mid ah in saxafiyiinta baara dembiyada musuqmaasuqa ay u dayacan yihiin weeraro kaga yimaada shakhsiyaad. Amanda Bennett, agaasimaha v o a da, waraysiga lala yeeshay waxa ay ku soo qaaday wixii ay kala soo kulantay safar ay dhowaan ku tagtay qaaradda Afrika oo ay kula soo kulantay wariyaal ka soo kala jeeda dhammaan dalalka Afrika.
So I was able to meet with groups of journalists in Uganda where they are.
Waxay tidhi waxaa ii suura gashay in dalka Uganda aan kula kulmo koox wariyaal ah, qaar badan oo iyaga ka mid ah waa la garaacay, waxaa loo jirdilay shaqada ay hayaan. Waxaan la kulmay wariyaal ka kala yimid dhammaan qaaradda Afrika, kuwaas oo iga warramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan howl maalmeedkooda saxaafadeed, gaar ahaan nidaamka warbaahinta ay u shaqeeyaan oo intooda badan milkiilayaasha leh warbaahinta ay wataan ajendayaal iyaga gaar u ah. Saxafiyiintani waxay ii sheegeen in ay noqon karaan wariyayaasha ugu wanaagsan adduunyada, laakiin waxaa taasi ka hor istaaga shakhsiyaadka leh warbaahinta ay u shaqeeyaan. Arrintaasi runtii waxay ahayd dhibaato weyn oo aan soo arkay. Dhibaato kale oo aan ku soo arkay Afrika ayaa ah in wariyayaasha aysan helin mushaar wanaagsan. Waxaan ognahay inaan isku dayayno in aan ka dheeraano qaadashada waxa ku jira baqashada midabka bunniga ama kafeega leh oo micnaheedu yahay laaluush, oo ah inuusan wariyuhu marnaba isku dayin. Laakiin saxafiyiintana waxay ii sheegeen inaysan helin lacago ay noloshooda ku maareeyaan, sidaasi daraaddeed waxay ku jiraan halgan adag. Maalinta saxaafadda xorta ah oo adduunyada laga xuso maanta oo kale sanad walba ayaa markii ugu horreysay waxaa looga dhawaaqay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii 1993, kadib markii ay tala ahaan u soo jeedisay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee loo soo gaabiyo UNESCO.